can't keep up an asthma.
Santana, baby.
We DJ Easy Mamziki, ni wape tangazo, we mwamba unayekunywa bia. Tazame jirani yako, kimona na kunywa soda kwa makini na simu yako. Washa data najikuta nimeadiwa. We nikaingia kujua kipi kimeusiwa. Nakuta mademu, masela ndo wachache. Nikona iso unyonge ntafuta kuchati nae. Kutuma meseji, nilichojibiwa. Malaya 3000, connection 4000. Sugar mami 5000, video call 2000. Ukinitaka mimi, showtime 15000. Kulala 25000. Ukituma na uli, mina kuja ulipo. Kumaanisha nini? Kuna utumbo, tunge upoa. Masheli tikibao, baka na boa. Nilizani kuna utumbo, tunge upoa. Masheli tikibao, baka na boa. We grupa Simba na Yanga, adimino anaposima danga. Teto grupu tuko singo, natongo za mchumba. Ananikata, anasema na bwana ake. Adimini mbona selewi grupu lako lina usone. Kuwasha data na jikuta nimeadiwa. We nikaingia kujua kipi kimeusiwa. Nakuta mademu, masela ndo wachache. Nikona iso unyonge, tafuta kuchati nae. Kutuma mesegi, nilichojibiwa. Malaya 3000, connection 4000. Sugar mami 5000, video call 2000. Ukinitaka mimi, showtime 15000. Ulala 25000, ukituma na uli, minakuja ulipo. Kumaanisha nini? 777 kodi, yeah. Ani supernova MC. Nikiwana we mwanangu Sumai, wanamwita show, 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 show. Niki Waitikeli Music. Bila kwa sawa toto temeke. Watonbo Mbagala.